Chill Records, Max Chopin Production.
Okay. Adike Music, Emma Yonio. Wakuba kufa kati, kati nena juhulire, makisho, tubinyumieko kuba byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo nete bityaliwo, tubiwayemu kuba byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo na yera twabiyita.
Adike, ulira story pambu tusa tujinyumiemu, ebiriwe byaliwo byonna tubiwayemu. Byali weda kiri zera wabiyitamu Katonda wamanyi kubango chali mulamu Ebizibu nendalo musibi azalo wamu Weba zetunda amaso chatemyamu Abatali womya kejo bibayitiremu Chamasanyi manji musine ebizibu chechimo Nalinga muteta bebanyu myasaba ngamu Ngakulira mini nobote bayita bebamu Nategeramu mu myaka bwe nakula kulamu Kentalo nyingi nyuba jaja feze bayitamu Nidwa dezamanya balala zaba jambulamu Nyumya corona virus gwe twayisemu Tubinyumieko kuba byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo nete bityaliwo,
tubiwayemu kuba byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo nayera twabiyitamu.
Bino byatandika ng'ebyolusago, abantu ne bafanga tebalina musango, olwo ne tujjirwa kalantiini, zawo ne nsaasira masikini. Masumbatu, kanokali kakwata buli muntu abafudde mu masawo emikwano n'enganda bagenzaabo ne mukama tuyambe oyo tuleme kuddibwa mu kirwadde ekyo tuyisiza mu kayimba kano buli omu akimanye ekyali eno
tubinyumyeko kuba byaliwo 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 tubyogereko kuba byaliwo byaliwo nete bikyaliwo Tubiwayemu kuba byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo nayera twabiyitamu.
Mbochava China ne kibuna amawanga, ensi yonna yonna nga kijakamu nga musana, kyatugumbula abantu bangi nnyo mu nsi yonna nga tekyawula madini, mwavukobe musama, bajja bakirwala, ala natusasira ekirwadde nakiwakanya, wetuli mu bulamu yatuwonye entaana. Nobyali byampuna na majaji n'emiziki tebyokusaba tewali abana ku sikulu president nabigana bawumulemu okusoma ekirwadde kisaasaana kalantini mu nyumba tewabeera watambula tewali okwesemberera nezenkuŋŋaana ebikulu tewali abayimbi twasirana mirimu gy'abantu mu ggwanga gyagotaana erodi yukumboke saka tolekaana ebyokutukuba emboko kaguta nabigana yabagumira wamu ku tivi teyabawaana ekivume ekinene mu bisolo kijjukira
tubinyumyeko kuba byali Byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo nete bikyaliwo, tubiwayemu kuba byaliwo, 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 tubyogereko kuba byaliwo, byaliwo nayera twabiyitamu.